Obuluji boina wafana na malaika simani na ruati nkwagala nyo wenti mwekula bakonze nkuita my wife bridge bye wachusa karibi nyigiriza takalo kugamba nkwagala nyo bambi no mutima gwange wagutamiza nadda banji bandesewo na yekwe tonesewo banji bandesewo na yekwe tonesewo tondekera besite bacha kunjo chayo cha bali bacho machoma bali bakuba kuba mwekula bako ojakiranga muliro ze mwekula bako okunjo chayo cha munda mwekula bako Ojakiranga muriro ze bwenkula bako Bwenkula bako Ojakiranga muriro ze bwenkula bako Okunjo chayo cha munda wenkula bako Ojakiranga muriro ze bwenkula bako Ebirungi byoyina gwe webaze katonda Banji babinonya tebabira bakonze Ndaka kumukwano Tulumya bayaye Banji batubuze tuchikola tutieno Everything nice Wobera nange chiba nice Mpagala ngomu cherry rice Baby guava singa kabina Uya gana vyo na yeza virina Omu kwa no goze gumenya kunzita Siku kowera baby siku kutani Omu kwa no goze gumenya kunzita Siku kowera baby siku kutani Wenkula bako, ojakiranga muriro ze bwenkula bako Okunjo chayo cha munda wenkula bako Ojakiranga muriro ze bwenkula bako Wenkula bako, ojakiranga muriro ze bwenkula bako Okunjo chayo cha munda wenkula bako Ojakiranga muriro ze bwenkula bako Obuluji boina wafana na malaika Simani na ruati nkwagala nyo wenti Wenkula bako nze nkuita my wife Bidji bye wachusa, karibi nyigiriza Takalo kugamba nti kwagala nyo bambi No mutima gwange wagutamiza nadda Banji bandesewo na yekwe tonesewo Banji bandesewo na yekwe tonesewo Baby guava singa kabina Uya gana vyo na yeza virina Omu kwa no goze gumenya kunzita Siku kowera baby siku kuta Omu kwa no goze gumenya kunzita Siku kowera baby siku kuta Wekula bako Ojakiranga muniro ze mwekula